kusoo dhawaa walaal xaruntiisa maxaan ka caawiya?
Yaa
magan af Soomaali aad ka dhig weydiidan tahayno?
Maxay weydiin kaaba
af Soomaali ka dhig baan isidiyo?
Hee
weydiinaysa? Waana la furay,
waana lagu furay.
Ah,
okay. Application kala soo degay application-ka.
Application kaaba isoo diray lama?
Application kana ku soo diray?
Ah,
khadka xun baa laga yareeyaa baa inuu ku yara celi ama applicationka numberka kuu soo diro ku dhahay kaa qaraac. Haye, waxaad qaraacdaa xidig 6-7-6 qaraac, xidig 6-7-6 salaan.
Okay, 6-7 haye.
Haye, 6-7-6 salaan. Haa,